yande joni tedi min tay sappo joyi studio kalangu habaruji fulfulde yerno andurɗo ni har fila ko narcuɓaki horde leydi meɗen Niger ko wartu endan studio kalangu hande en hokkan hono fawar jondu konda mbiyeteɗo Abdalla Suleymana mo parti mbite Niger en avant gam batte o haala sikile mo anni e dow fila tewtol laamu ngol endan non ni fila cuɓaki ko waɗi ɗo enda alal kenyan sappo e tati lewru ndu endan ton région Agadez commune mbiyeteɗo Gougaram heɓay wadde cuɓaki enda gam wiyama ko watto tendeje wote capantati woni ko heɓay talki botirɗi enda ɗum warti dow cuɓaki enda noni yewtere men pinno studio kalango haltana haala ko fawar jondu konnani joƴƴina gam batte neɗɗo jukke se waɗi gacce e dow internet madan goje maymuna gazibo kañum woni ko yewtorto en kodi jeñalle moɗon Soumana Amadou jangantan habaruji ɗi e fulfulde nonni ele habaruji ɗi ni no daara fawar jondu konnani cuɓaki ko duminal e nogay e duminal e nogay e go'o ko horejo leydi meɗen Niger studio kalangu ɗo radio momi gomen kaale muɗum o enda hokka laawol himɓe laatiɓe wonɓe no filoɓe enda goto goto gam batte jomum wara haala ɗum woni sigila e diidi mawɗo ko diidi dow filo ko darto golleji ko watta se ɓowi laamu ngu enda hande nde enda ni hono mbiyeteɗo Abdalla Suleymana mo parti mbite Niger en avant kañum woni ko Moukhtar Hamadou Bandimi yewtiti sikkiɗo nana yewtere nde komin pirti e fulfulde
Abdalla Suleymane ɗum saabi ko aɗa tewta laatade hoorejo leydi
parti le Niger en avant singama dalila rafiɗu keɓol yaadu yeeso leydi misali eto yaadu yeeso leyɗe kuunide to waɗi hitaane duuɓi ujunere e keɓe jeenayyi e lasojina e sappo leydi Niger kan woni gaɗa eto sakkitago waɗa goɗu wurtina ko ɓooyay tan ɗum ɓuran hitaane ni an leydi Niger kandu woni gaɗa ɓirɗum he bandu no hani nawude leydi Niger
ça fait tache labi die hen ardinda der sigila mada politique o
pour la première fois dans l'histoire du Niger
arande ni min puiran sigila hisade hitane fu dimmo sogeji domoji leydi me hana adede min kingandu fa hande lawo lamu leydi wol hawjoto filla adu wol enda min yewtino dum fondita sigila e labi denal himbe leydi e arim ko watta do yaade duubi sappo tawe rafi kejoro hakkilu fu kingugo jahante fu sembe mo hil gam waɗa milliardji ujunaji tati komin kirli wattude dow laabi jeenama leydi Niger nder gangaral maral amin leydi Niger no tawa filla ko watta himɓe ballire ñawto min durwandu balla ka hewto ɗi leydi fuu ɗo tawa fuu nde siire noon naade ladde noon naade huɓere noon batuji 18 décembre du ko waɗete min gaɗan sigila wattude nder mum milliardji hemre ceede sefa ɗum du ko watta sukaɓe ummatore e rewɓe ujunaji jojowo gaɗane ekkintinoji lobbe ko watta min mbawa singude campanie ji wonƴitoji kulle lumaku leydi meɗen sembiɗa ko tefa fuu tawe no
ɓatie
ɗume sendirima e ɓeeto
on note pour une politique
nder filla maral leydi Niger min durwan noon ko watta ɓi leydi fuu holla ɓi leyda ko neɗɗo fuu faama na fakka hawta wuurde faama du fa hande kono hani noon yimɓe fuu kawra gaɗa daane worre jinngano leydi
e soutenir ce pays là
ɗume woni ko gatta dow fii hoytinande hokkoɓe habaru nder golle mumen
je pense que
kokkoɓe habaru golle mumen no booɗi no ñiñi gomnati ɗum no hani nangande ɓe ɓe gaɗa golle maɓɓe nder koyi
de la liberté
daande hen nde gattata yaade e ɓiɓɓe leydi
il faut libérer le potentiel
neɗɗo fuu no hana accem wadda barke hunnduko mum andal mum e ñeñal neɗɗo fuu tittinkino ni he bandundu kantan watta yaadu yeeso heɓo himɓe leydi Niger nder sigilaji tefoɓe ardagal ɓen endan iɓe kaani ɓe tawikoɓe daran denkoɓe gaɗa
cuɓakima
noon ni ar filla cuɓaki to enda région mo Agadez ko waɗa keñan ɗum dukko se yeɓe ɓe galluji mawɗe kañƴe galluji pamarɗe alal sappo e tati lewru décembre ndu enda waɗama no kuyɓe fuu se wona talle commune Gougaram département mo Arlit nokto laatide kono wiyama ko watto nokkuje capantato hani cuɓaki waɗe heɓa waɗede Allah e jaccere talki ɗin enda ɗum waddi ko fawar joni ɓe koƴƴi laabi fikoto ko tawe cuɓaki enda yaare yeeso hande altinere sappo ene lewru décembre ndu enda ele commune on enda e nokkuyɗe heɓa ene wadde ɗon maître Oumar Kondo kañum woni hoorejo kawjiɗo sigila hono fawar joni ɗu kondani gadɗo cuɓaki to enda Agadez nani ko a haalni bandi min Moussa Mamadou Fio
dans l'ensemble des opérations.
To duɗal muɗum fuu woteji ɗin gaɗiri no woɗiri sai ley commune Gugaram tan kam ɗo kay ley sakitande non min laasibi darde koɓe keɓi jaccoran farɗereji woteɗi nden noon hoorejo suudu seni on hooƴi laawol e hokkude ɗum tokkito waɗoyde wote on ton iyaka wakkati no nde comité kawjiɗo filla cuɓaki nder commune Gugaram on wonno no waɗa sigila adakaaje wote mum ɗen nden noon ɓe paami ko biroji wote goɗɗi ngala talki ko wotirte ɗum ɗum waɗi komin tawda biroji wote capanɗe tati kanoɗi hannde tokkitade wadde botaki muɗum ele haala ka taweɗen jonɗo ka laabi fuu kanɗi ko ƴama heɓa tawe talki woteɗin jottinoama nder nokkuje ɗen no woɗiri
acheminement effectivement de ces bulletins
noonne har fila cuɓaki ɗo hennan galle ñamey te nder hemre e sappo e jeɗɗi hemre sappo e jeetati hemre sappo e jeenayyi ko wonto ene terminus gooɓo o ɗo enna ñame commune tataɓo noonni ɗon nduɓe mbi kulle kewɗe ɓe jii ko jacci har filla ko darto hono cuɓaki gakki keñanki endan kano woni laabi no wodi koƴaɗi yeruno faware jondu konnani bandimen Rabi Issoufou May Kano yewtide e woɓɓe ɓe kalnimo hono ni
C'est Rachida.
Mi inne an Rachida Angu. Mi woni mawɗo der biro mon der bangeer terminus ɗiɗaɓo. Biro hemre imma sappo e jeetati. Yettore Allah min keɓa fu matsala goɗɗo der bote o ɗen. Fu ɗum waɗirama no haniri. Der biro an himɓe lesoji nayi dow hemre fu gaɗi bote.
Min woni mawɗo biro wotemo lamba hemre e sappo e jeenayyi nder bangeere terminus. Saɗorma fu woni heɓaka nder ñalawmare hande nde. Nimɓe keme nayo e jeegom mbindi indemo dow talki wote on e nder wakkati mo taweɗen oɗo min keeɓi feccere mabɓe ko woti
mi inne am mariame sali mi woni délégué nder parti on en min puɗɗilo amon ɗum fu ɗum waɗirama no haniri yettore Allah ɗum fuu min gaɗi ɗum nder weltare
noon ni ɓiɓɓe leydi Niger keñal nde won koɓe jeeyi ɓe gaɗo cuɓaki nenene kadi ko nani hono conseil ɓe jottoɓe ley galluje pamare e mawɗe gam batte ardoɓe to enen teleberi keñal ɓe himɓe amin fotti ɓe ɓe kolli wiide ke weltarno ende ele fila cuɓaki enda saabu ɗum hokkam ɓiɓɓe leydi hooƴa suɓoɓe yiɗi ardo ɗum en e nder nokkuɗe enda nenene kadi ko nani ɗum ɗon wonno koɓe kalani Boubacar Oumar Bandi min tawa ton enda
ce vote a un sens considérable pour moi parce que
to am wote on no wodi mana gam on andi dum wadi duubi ni ko meriji din kedintinaka denne hunde pofintinaki makki dum lata nimin nimbe no boto an conseillerbe hebe no cubeete ko e kesse du no ko joyte leyna fakka mo hennon fu heba dum wadira cubaki le jam e seho fa nimbe pama ko potal wala hano heba dum en fu wurta wotete iyaka botaki tan hunde non ko hejata heɓande mosala saɗormaji kewɗi ndenne miɗo mila ko nimɓe jiɗana leydi ndi gacce latindi no deƴƴini nder nokkuje fuu
qui est déjà un pays à terre dans presque tous les secteurs
far filla cella ɓiɓɓe adamaɓe to konna to enen d'accord o wona région mo maradi to wonno to faware joni hono neɗɗo goto tawda ñaw coronavirus ngu endam ɗum ɗu konɗa loctoroje kawjiɗo loctoro mamu to enen maradi kañum woni ko haalni ɗum bandi men Adamou Oumar
ici à Dakoro
ɗo Dakoro bandiɓe gon tawdama e ñaw coronavirus ndenne ɗum ɗon no holla ko ñawgu wonni no ɓeydoro yeeso noon gam nder loctorore gomɓe hoorem min keeɓi tawdaɗo ɓiɓɓe ñawgu e haala ka kalten ka imo loctorore maradi mawde nden to woni e sawrede laabi laamu koƴama dow ko yaawi illukegal loctorojo fuu no tilsu emuno e wattude sumre ndeni gollatana ley loctorojo gomnanti na gonɗe e jonde koye mum ɗen ndenne tawdaɗo e ñawgu Dakoro on o gollidi e nimɓe hewɓe arande fuu koreji makko nder loctorore nden do o gollidi e nimɓe hewɓe ndenne sayto ɓen ɗon padda nde go to mburto sana ɗum fuu ɗum raaɓa gallure Dakoro nde fuu
dans toute la ville de Dakoro
noonni to enɗan dosudu kona hono dental himɓe laatiɓe jingonoɓe har fila ko darto jande ɓe gaɗi ñalade ittanana me jeɗɗir ittanade le duniyaado dow fila ko darto hono jande nde enɗan ko duminade e nogay ɗum ɗum ndu konɗan ni hono koro mum wonno ɓe daara ɓe gaɗa pirtol koye tindi e fande famtide ɓiɓɓe wuuro e dow fi ko darto cuɓakiji ko wonno waɗɗum enɗan kañum e faware jondu konɗan yaadu yesso koɓe kantaɓe jogote koye mabɓe e dow fi cuɓaki enɗan Al Husseini Iliasu goto e faware joni mbiyen horeɓe ndenene kadi nde ɗo fedete nde asso EPT o haalani bandime Aoussi Abdourahmane koro batu oɗo moɓe gaɗi
malgré les efforts
bani ko gomnati
e pelle balliroje mum tittinkinake durwi ko watta laabi jande dartake leydi meɗen har ko darta jande deni wala yaadu yeeso ko heɓa sanne nder batu jooɗa kaale ko leyɗe duniyaaru ko waɗa lewru men hitaande duuɓi 2015 ton leydi kore ɗum holli anniya wallirde ko watta yaadu yeeso heɓo nder leyɗe duniyaaru har ko darta filla jande filla gota kaadu waɗama nder hawrine Dakar ton leydi Senegal dalilaji ɗiɗu gaɗi ko ɗum waɗi anniya singude sigila laabi kesigon ngam yaadu yeeso heɓo yaadu yeeso du lobburu ɗum wi'i du sukaɓe fotuɓe yaadu lokkol fuu binde lokkol ɓe acci e du ɓe jooɗo ɓe janga jande lokkol maɓɓe jande lobbere du ɗum durwo heɓe himɓe janga keddi ɓurna
mum
hey banna no gonɗa ko woni habaruji on
subhanillahi banniraa warjoɗo haalana
alhamdulillahi tunde meɗon kiira woodi ko woni de ɓerna an ko jimmimi haalanma dow majjum
wey in ko heɓi himɓe bangeerde en no
ceñi mi ƴoye luumo nden loore faaba faaba ɗon nanmi reeɓe ɗiɗigo iɓe kiira gooto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dagge nden leñol e himɓe kureeri
inna lillahi honni o wela baanon nanol
hannono nanmi dahirde maɓɓe innira on yi'i ɓiko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe doggamo illa wurtaki ñawgungu covid-19
hannda himɓe nanga hulugo lokotoroɓe
kulol ñawgungu covid-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe dogga ɓe enɓe yamɗa e ɓenɓe magata ɓe fuu
nonnon banniraawo seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayɗi himɓe imma ñawgun en nden tan non ketten kisin imma maggu
inira e ñeño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
har filla yewtere men pindinon ni hannde nde enda en kaltina haala ɗatol laamu ko wurti tati lewru juillet duɓina ɗiɗi e sappo e jeenayyi dow fii ko darta hono kullantareje gatteɗe ɗum wonnode gonɗa ni hono ko wiyete internet ɗum enda ɗum du joƴƴinanama hono kullantareje kewɗe dow filla jukkugo kañe ko hani waɗe dow muɗum madame goje maimouna gasibo no famina en eno fi o wonno yaara
dow filla gaɗol gacceji e takkitorade internet gacceji ɗi tawa ndel tarki sariya e laabi laamu dow fii majjum
guinanda ni no yiggol sentina neɗɗo hano annuɗo sentene joomum wi'a sehinnaki no sentinamo on ɗon no wawi nawtorade internet fa sentinamo caggal mum jambi joomum no wawi gollirde e nokkure wiitene suite web dow internet misali whatsapp na facebook wadde jambi maane neɗɗo no wawi fa hanne fenande goɗɗo dow internet nde on gaɗi goynagol dow internet commenta dimako ɓi leydi gon e nawtorade dow internet misali facebook ma whatsapp gacci on no tawa nder laawol laamu kawjingol filla golle hokkoɓe habaruji kamɓe kawjingol filla waɗoɓe gacceji dow nawtorade internet misali joomum waɗa gacce de tawa nawtorakina internet na facebook ɗum ƴamama e kiitotoɗo o hinno sanne heɓa jukkamo jukkugol cattugol
jukkugol iri hen gole tawa nder dewtere kiite e laawol laamu kawjingol dow filla waɗoɓe gacceji dow internet ɗum
seni nanŋugol gol tawama dow gacce gaɗaɗo dow nawtorade internet o fuu fuu laawol séri a ƴamana guineji ɗi joomum gollir dow internet o jaɓe hemu ngam kanji takkitori e wadde gacce ɗen eɗum wawi laatade téléphone cellulaire na machinaji ko internet laawol séri a ha nana haɗa fa hanne nildugol dow internet woynaki na talki goɗɗi cabantoɗi neɗɗo gaɗol gacce hittotoɗo on no wawi nde no yiɗi watta goɗɗo haɗa joomum dow nokkure internet to waɗi gacce ɗon hittoɗo on no wawi fa joni hokkude laawol binnuɗo talkur dow internet on yoɓude dow nokkure internet to lildi talkur on ɗo yaade balɗe 15 no woodi ɓiɓɓe leydi ko e cattuɗe yi'oɓe golliditta e laabi laamu ɗi séri a joƴƴini ɓenɗon nduno baawi nangeɗe duuɓi 3 yaade 6 on kasu jukke du konda 1000 warde millioji 500 sefa seni caggal balɗe 15 nde joomum nanga fa tabbintinama no yaha kaso o sali wurtinde talki kiite ɗi no wawi nangede kaso hitane warde duuɓi 5 jukke 1,000,000 warde millioji 500 sefa
e
de ɗon ko habarumi e fulfultili hannde seni wi assalamu aleykum mbalente jam waali